Big Baba na Zindiambo. Oya dance ni nengi mpiai. Acha napenda nini brida?
Yo. Anapenda lakeside boys sampuli ya brida Prince Inda Coastal diva kwa mkono ina Yoche zanga Call of Duty sa zingine FIFA Goli toka Inda, Paulo na Sila Digida, digida, digida mabombo Kwela haga bigi kaile keja ya omolo Brida na malines kasutiza Charles Njonjo Ongeza kichele na punguze mudomo Boss legeno si mame tentos Biga boss legeno si mame tentos Chinja uwa no si funje shingo Kuwa malo Zindiambo say so
Ati kuwa finish kuwa fanya nini brida
Mimi
Wanga mbaya
Mimi
Oya wanga very bad Madansi
Mimi.
Deadly deadly Kudai Kushira Wanlinge Kispaki Gonga Alafu na donjo 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 Donjo
Kasiyo bima mina kuja ina Benz Au nifite white ina silver Mac-X Niko waluta na wala isi die stress Wanajaribu but we better than them Nani na mapeng We selecta go that tena ngoma ikama again Niko tamashe nani na isuneza tell a friend Jaza zigi na kishash wapi later then Who can do it like we? No, none of them No, none of them Chris Black, mini Fiat, hatuko the same Hatuko the same, hatuko the same
Mimi, Shera, Shera
Mimi
Shera,
Dave,
Mimi,
Dave,
Dave,
Mimi,
Dojo, one leg,
Mimi,
one leg, both leg,
Mimi,
both leg, both leg,
Mimi,
both leg, dancing nengi mpya yo ya, Brida,
Mimi,
Big Baba, Brida,
Mimi,
Big Baba,
digida mabombo. Kwela haga bigi kaile keja ya omolo Brida na malines kasutiza Charles Njonjo Ongeza kichele na punguze mdomo Boss legeno si mame tentos Biga boss legeno si mame tentos Chinja uwa no si funje shingo Kuwa malo Zindiambo say so
Dancing